lele sinsizwa balela banomsalela
lela mato
sinsizwe yashinda
bimele sinsizwe
kulele sinsizwa balela banomsalela
lela mato
sinsizwe